Sounds by Talent Keyboard.
Hey, Chunky Supplier! Hey, Supplier!
Ukilala salama salama, ukiamka salama salama. Mshukuru kwanza Maulana, maana kila siku tunazikane. Ukilala salama, ukiamka salama. Mshukuru Maulana, maana kila siku tunazikane. Mola kama nimekosa nisamee, japo kuwa na kunywa pombe. Mungu wangu ila lazima nikukumbuke. Nasema Mola kama nimekosa nisamee, japo kuwa navuta bange. Mungu wangu ila lazima nikukumbuke. Nasema Mola kama nimekosa nisamee, japo kuwa na kunywa pombe. Mungu wangu ila lazima nikukumbuke. Alhamdulillah ho, mpaka sasa nipo hai ho. Alhamdulillah ho, mpaka sasa nipo hai ho.
Shukuru Mungu tu,
mpaka sasa nipo hai.
Naema naongea,
alhamdulillah ho.
Nashukuru Mungu tu,
mpaka sasa nipo hai ho.
Baba lesh,
alhamdulillah,
nimeamka na afya na shukuru Maulana.
Alhamdulillah,
na michongo inasonga japo anga na bana. Kikubwa pumzi napata bure, kidume na fosi watoto wale wapate viada vya kwenda shule. Bilika bilika zapana pale, walikuwepo tulishi nao wakaondoka. Kama upepo imebaki na wakumbuka. Walikuwepo tulishi nao wakaondoka. Kama upepo imebaki na wakumbuka.
We alikuwepo Sairo, Manetu Kibeto, alikuwepo Dogo Macho, wameondoka.
Kitaka kufanya unafanya, kau simpofanya, siku nafasi takosekana. Na iwaza kesho, kanikipa kesho, na mana samasi atoniona iyo kesho. Chos na kamasi litamtoka iyo kesho, tumia divansi shon tapigia kesho. Sometimes siri nasema takula kesho, asa vipi iyo kesho. Ye utani dai, minikisha dai, vipi ngoma zero baki kwa mamendai. Utasia jieli wauni wafulai, au mutagoma kwa sababu nishadai. Na shukuru Mungu kwa sasa nipo hai, sina cha kusema labda alhamdulillah.
Alhamdulillah ho, mpaka sasa nipo hai ho. Alhamdulillah ho, mpaka sasa nipo hai ho.
Nilipofikia mwanangu jifikira Besi Revenge mwamboi mchani
Hapa bongo uishi bila mabonye
Badi baba mamu Nioneshe mabonye hapo wanangu wa miwashi odele
Na usika po
Nioneshe mabonye hapo wabatiau Nioneshe mabonye hapo mwanangu wa rencha modo Asi wapingo toto kwa mtingo za brutebo Kaka warodi Baleti mdau Na usika po Nioneshe mabonye watoto wakikule badi pairasi Anoneshe mabonye hapo mwanangu mtarakiba Manyota
Profesa Mazuna Echendari Papa Tula Liu Keng Liu Mzuna